nadu jacaylka yiridan kama seerayaan xanteenay raban oo yiraadiyan kama raynayaan rufiyaanadu jacaylka yiridan kama seerayaan xanteenay raban oo yiraadiyan kama raynayaan irono 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 irono
makarumba allah marionaya allah kuriyaqe allah ambawan kurawaye
allah makarumba allah marionaya